olo e mafuta male SBS Samoan.
Ile latai ile tolu se folu tau sanga talu ona faiele o sofa inga a se tangata i Port Arthur i Tasmania, na faa mahalo si ai tu la fono e ai 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 le umia sa oloto e tangata sivili o fanai au se talia nei. O le ua faa alia mai ele malo tele ni fuafuanga fou ile resitaraina umo fana e umia e tangata ile atunu u. Na faa alia ele lo iasili ole malo tele, Attorney General Mark Dreyfus, e se lau wono se fulu miliona tala o le afa alu ile nei fuafuanga, e faa malo si a atilia ya yainga matu la fono ile umia male pulea e tangata sivili o fana. Ile masina o te sema le lua afe lua se fulmele lua, e toa lua ni leo leo Constable Matthew Arnold ma Rachel McCrow, ato ai malele i o Alan Dare na maaliliu ina ua whanaina e se tangata i se whaatoanga i Wimble i Queensland. O le whaalave lavele neina toa tūle ia i enisi le whinaunga mō se resitara, se register, mō whana e umia e tangata sivili i au se talia nei. E pe ona faa alia ele lo iasili, Attorney General Mark Dreyfus.
This National Firearms Register will help ensure that police know what guns are in the community, where they are and who owns them. The National Firearms Register will connect Commonwealth, state and territory firearms information and share it in near real time with police services across the country.
O le fuafuanga le malo tele e faa tausanga e faa tūlanga inai. I se tau e se lau wono se fulu miliona tā la, ma e te tau ona mai a le resitara i le lua afe lua se fulu malevalu. Ua au au faatasi iai i le malo tele, whainga malo se tete ma teritori, i le fuafuanga le neiepe ona malilia iai i le fonotanga a le kāpene tā le atunu u le National Cabinet i le masino te semo le tausanga na te anei. E pei fo'i o le malienga ina ua tupu le whaalavelave i Port Arthur, ua au au faatasi iai malei tūwangai, e pei ona faaalia Dante Hahn o le Liberal Party.
This has been something we've been working towards for a long time, and the fact that all states and territories have now come on board is very, very welcome. Well, obviously, we would love it to be in place tomorrow, but it's the getting the systems together from each state and territory and being able to bring those systems together nationally, and that takes time.
Nā whaalia e lolo i asili, e te leele ngā luenga i le whaamaumau wino i ngoa, ma isi whaamaumaunga mō le resitara o whana i le atunuu. Mark Dreyfus.
It's going to take 4 years because of the complexity that I mentioned. You've got some states that are moving from paper-based systems to digital systems. This will be a digital system. Other states are more advanced. And there's a complexity about getting all those systems to talk to each other. There's a complexity about the upgrades that we need.
Like, share, mafa'ali sofina ngalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.